Tumbe saya tukola bwati bakaba sajja butugumbulutyo. Oli wangeri kyata isabalungi abisimbo n'obafajje otyo. Naba wajjale kawambe emitwe emiyaye kale oli wangeri kyata manye batefu. Onkutulidde ne gita nsula kuyimba nze komani n'ogira okubulwawo sula. Oli mubbi nnyo omundeke mmulange bwati tunaayogera ng'abali ebukodomi. N'owulira enduulu n'emiranga maama anaabagagga abasikamulamulamu labo obwamulekwa ewefuza obuganda banangera ttima olutulesa amabuje lufakuuza n'abali ebuziizi lulindikula n'abali mbireyo. Lwanda siruya n'abava e Bulaya omutemwawenja ne munda z'abakyala nakunyuulayo n'obutonda maama ate takuba miisi n'obujja bugaya. Kugambye luzibu tulya nalweka n'ebifo ewasanyukirwa luli erukyema. Luli mungu buli gye twekesserereyo luzibu olw'ekiba tamidde kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo nnyo kitalo mwana batu kitalo nnyo. Gete se walume zero ntunuzanga atali musajja atali na gita wajola z'abayimbi abo mosombo obulize etali siteji abareki n'ababosa nofa n'abakadongo kamuna tugatikati sebo gyotutwala tetuli butulo emagombe waleeta vakalungi nabonna beyatwala mpawalita balindi bulo etalitawaza eyo munzikize watava ddoboozi nange Paul gyendage waliwo mu ttambiro lyeyo wawunye ntiisa era yo wabuliraano w'omulungi nze ky'oba ondaba mpa gitanga yala zino na byonna byenkola tebimpa maanyi banange saayo okufeerika ebibuuzo ate nebyanukula bikingeri entamivu ekitawaŋŋanya nanga yali amabanja ebirinjogerwako awatali kuwuuna bwe nkyo ne neewuunika ne mbango mu kyawe ani alinjulira ndiba nzidde kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo mwana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo nnyo kitalo mwana batu kitalo nnyo. Sebo bonna terubatiisa maaso lubawereba puresha na lusoyo nebasindoguma n'olutya lusajja nga luyingirira n'amaka amalungi ne luleka ebifo lukwandifanduyimba eyo wajjanjabirwe n'ensi yafadda abalala lubazingirako wakeeyo kale nno lwattima olutwenyaza mu baana nabawojja ofuuka ekyenyinya lwabwotyo era n'ofanga oweddemu omuwendo ogatta n'obulumi obw'ekika ekibofu ne lugabana emitima egy'ekinyanya mwattu mu bantu bannaffe be tunyumyana baabo olinaakusanjaka awatali kutya namu n'atakubya ngeri ki gy'oleka mu mabuje oluusi omuntu ng'oyo abeera n'ababeeka gw'ababonde bamanga abatali baana bagumba ba mitwe abo bantamanzi abatusuza twaziraana mu miranga abalungi n'ababi bonna abagase nze njagala ndabe ku lulimi lwa walume olwo olugattika ebikawa n'ebiwomu oba mabirizi lwa mulyanga yadde alowooza bannimisanta midde munnanga omute yali amanyi okuyimba ate nga nange lummanyi eddoboozi kale ekyembannumira mu byentera okuyimba tulabye n'obulumi obutagenda kugwa kino kitalo nnyo era kitalo baana ba singa zawa bada Neba chuburi la wefana ne waleo Mama balenza baga baby tiwa bati Abona neruwa yuza masuti Luro ne mbiyana vya bagaga Garu konyo urango lusebi nyowa Rwanda sirulia na manyoru zungu Ulutaliko musomi na mukafiri Eze nyanja lwazi mamu ukejeru Na yate enza wera mugiriki
Chitalo, chitalo, mana batu, chitalo nyo
Chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo, chitalo, mana batu, chitalo nyo
Chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo,
chitalo nyo,
chitalo, mana batu, chitalo nyo
Lava yu wa mawe wafuza batefu Eke ngera sisa usuru Atenu twege ya tuliku mabali yao Baka wanene nze mutio kubasa Nyazala wange singa msonywa Panda nganzali romu kumakumuruji Owae mpolu kuli nywe na wekwe Aba uza chichagu nywe ngeye Kacholu nye peteroli za tali mbotoka Owa mbotoka imbaba yuombisi Nze siu wanga kukupa kunde kwa uneda Owea nenye nyarango bange uwe Mwenge kwe kutuka wa femi kutuko Owa kwe kusiri mburo uwa kumabere Ye kwa tanyoli fotia kubuza Leka mnova jeba kubo kubuku Olio koma nye kututude mkirasi Jizizi nuzafuka mikubuku Ini nsuku jamu kalenta itesala Zendeka nimi marulizi gata midi Unaruya nubu kazo butana haba masu Kukambia lwa mara kotelwe ganya bichafu Chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo, chitalo mana batu, chitalo nyo
Chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo,
chitalo nyo,
chitalo mana batu, chitalo nyo
Chitalo nyo, chitalo neta neta
Chitalo,
chitalo nyo,
chitalo mana batu, chitalo nyo
Sanga kumakubote bata wawe Ikumbia rutibiza ya barunji Nebabula nye nyaruli onutianga Kwiraba ina kubwefu za basetja wanu Mokuita makuonga bata ina maso Urunoto epangide kumbugambi Banangu kufurura wa manyuru ganda Mame birunji rutu vile sao rutio Nekali mokama buatio Nilu ingiri na wafumba barunji Mwagaru wauna selingete waleo Na wojo sigara kuwase mwandu woti Ofundano walu lina yato waluno Neusi kula abate sobulunji Nona mama tembwe gaitinga nao Obubomba no uru yota tiakwe Bielusi vye mayumba gawa seja Nilu walampa ne makere mba wangufu Diguli luzi wale semi tuwe tuwe Chokai mukamo ino usungu Okutulise sangeri tazi wafi Jaja onule asobia jali Weani woneleza na kumoku Na ife kankano tulinga buwana Obutama nyachari uokusoka Singaru liangu za uchandi wade yade Zenange nani paka siza nengulira Tabaeza alientungwe za barunji mama Jiringa minyoro chabunda mnyoroba Uyotura vinkompe mwatu nulirakati Sebobo nabali bantu bami wendo Habembu teza alizibole kebi sente Basongo lewa waganzi kebi Yene wena oro memicho kukuka Mpao uchirichuka koya rapi Mwebasibu densasi labarwate Mukama wafawa mumize mami Atenezi sabira nabali kurukusi Dunda bawechi umulechi runji Mwembasibu densasi labarwati Mukama wafawa mumize bambi Atenezi sabira nabali kurukusi Dunda bawechi umulechi runji Urusimira mpwalu nonifandu imbanze
Urusimu njera lukamwe
Urusimira mpwalu nonifandu imbanze
Urusimu njera lukamwe
www.mp3ugandanmusic.com